Gavumenti etongozza ennambikeera egobererwa abazadde mu nkuza n'enkwata y'abaana abawanduka mu masomero olw'ensonga ezitali zimu. Ezimu ku nsonga ezireetedde abaana okwanduka mu masomero kwe kuli obuteeyinza mu by'ensimbi, endwadde, abaana okufuna embuto n'ebirala. Ebimu ku biri mu nnambika eno mwe muli engeri abaana gye balina okukozesa omutimbagano, okuliisa abaana emmere erimu ebirungo ebizimba omubiri, okulwanyisa ebiragalalagala mu baana, okulwanyisa eky'abaana okufuna embuto, okulwanyisa ebiragalalagala mu baana, okubayigiriza okukola emirimu egivaamu ensimbi n'ebirala. Ennambika eno ekoleddwa minisitule ekikula ky'abantu ng'eri bumu n'omukago ogutaba bannakyewa abalwanirira eddembe ly'abaana n'abavubuka oguyitibwa Sexual Reproductive Health and Rights Alliance. Babadde yatongoza ennambika eyo mu Kampala minisita w'abaana n'abavubuka Baram Barugahara Atenyi. Asabye abazadde okubiriza abaana abawanduka mu masomero okwewala eby'abafumbo kubanga kijja kubasuula mu ntata n'obulamu bwabwe bw'omu maaso bubeere mu katyabaga kennyini.
Which mango gave me the ones. So we need to support our children. We need to guide them time after time against the dangers of having premarital sex, having sex at an early age, having affairs with the fellow poor youth. You have affair with a poor youth. When you're already poor, you end up dying poor.
Akulira entambuza y'emirimu mu mukago gwa Sexual Reproductive Health and Rights Alliance Margaret Nanyombi agambye nti ennambika eyo egenda kubayamba ebitongole by'obwannakyewa okwatirako abantu ba bulijjo mu kulabirira abaana abawanduse mu masomero awatali kuubagana na gavumenti.
Guidelines zino ze tulaunchings olwaleero ne ministry ze tukozeeko okumala ekiseera tumanyi zigenda tuyamba ng'ebitongole by'obwannakyewa okukola ebintu nga sife tugamba nti ife tusazeewo tukole kino ate nga ne gavumenti nayo erina otwala obuvunaanyizibwa nti nno guidelines zino tebazirunchinze bulunchinzi naye ziyina okukola okulaba nti buli muntu azikozesa, ebitongole eby'enjawulo bizikozesa, bannaddiini bazikozesa n'abazadde.